Omukulembeze w'essomero eriyitibwa Nakanyonyi Girls Senior Secondary School lisangibwa e Nakanyonyi mu Jinjanoza Division wano mu kibuga eky'Ejjinja butangaziza ku mbeera eyabaddewo mu kiro ekikisiza olunaku olwaleero ku ssomero lino oluvannyuma lw'ekisulo eky'abayizi ekyakutta omuliro era ebintu by'abayizi ebisinga byonna n'ebyengera ebisaanawo. Tukitegeddeko nti omuliro guno mu kiwandiiko ekifulumiziddwa tewali mwana n'omu yaguviiriddemu wabula ng'ebintu by'abayizi ebisinga byayonoonese. Obukulembeze bw'essomero lino mu kiwandiiko ekifulumiziddwa butangaziza nga butegeezezza nti wali mwana n'omu eyafunye ekisago kyonna newankubadde yafiiridde mu muliro olw'okuba nti bangi abasinga bonna babadde bwe batyo bali mu kusoma okuwakawungeeza okuyitibwa kwa puleepu. Kaakati mu kiwandiiko kino era batangaziza nga bagamba nti bali mu kunteekateeka ey'okulaba nga bayambako abayizi abasinga abagamba okuba nti bajiriddwako ebintu byabwe nga musiya kino tebamanyi kyakuzzaako.